Gigi Money.
Tusicheze sebene, ngoma laki kwetu ndumange. Minataka senene, basi panda nyuma tubebane. Sijui wakari yako, koko. Analeta maringo, ananyodo, koko. Anagusa-gusa nido, amelishika upu, apa. Yari paka na rato, kakuku, nataka. Amenipigia goli, samanisha midadio.
Yo,